People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back.
It's DJ Hexene.
Deep is your love for me, yeah. Iyomunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, Kali, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daily?
Baby,
to my addiction. I'll be here for a good time, yeah, a good time. I could stay for a long time, yeah, yeah, a long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so sound on the baby. Do some wrong. Give me love, yeah, give me love, yeah. Do some wrong. One time for my baby love, yeah. Do some wrong.
Kusabila, kunikamata, tulivendana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Nivu nikusabila, kunikamata, tulivendana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you, baby.
Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umeshika mateka mihoi.
I can't breathe.
Unavozungusha body,
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli,
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And it sounds so sound on the beat. Do some
love.
Give me love, you give me love. Do some love.
Si toto, nimeshinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Uosikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto.
Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto. Nurojo rojo, apple of my eye na kuoma kimangoto. Alikuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Ngupeleke murangu koko mongi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto meweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki nyende kazi wala taki nyende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni me relax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kima moto.
Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
Skizo, skizo, haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndoli undwa heaven. Usiseme siku sema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Daimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanani, yambie wanani. Wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani,
yambie
wanani.
Inaleta ndoto moto.
Wanani,
foto moto.
Kama
moto tu. Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto tu.
Alejandro,
Noti.
Si unajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya. Na uta usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga. Utanipenda kaboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snoddy flow.
Amekambi langoda na nyonginyo.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane. Finyane, niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Pata verified account. Utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, yo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanukia kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Choche aibu za kudenya na kwa choche. Basa rhymes alipatika na uyole.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto,
let me show you I'm the baddest tonight.
I'm the
baddest tonight. Hold hands round your waist. Baby, let me caress you tonight. Let me show you what you're missing. This bad boy kinda loving. Let me give you what you're needing. Make her watch my body rotate. Senorita, mamacita, sweet chocolate. Just like Lupita, Valentina, Mona Lisa. Na huyu moyo wangu kweli ame uteka.
Flex on them girls like a Russian roulette. Boys on my DM, they wanna roll it. He say what's up to Tiana.
Let me see you best them move to Tiana.
Na hili penzi kama Beyonce Jay-Z. Ame nipena kama vile cheesy. Hapa safari yetu imenoga.
Moyo wangu huyu ameroga.
Million dollar.
Tune. run, trap past round the room. You too, don't be rude. Get up your seat and dance pon the groove. Worldwide and on every station, playing us on every rotation. If you didn't know my crew, real time music, my honey nation. Mass hysteria, Cape Town to Cairo, Nigeria, the girl from Kenya, bringing the fever. Malaria, really nothing else to do. Move your body to the groove, baby. Now it's me and you. Twin nipole, pole two.
Chini kwa chini, chu kwa chu. Tumewa bamba, tumewa kwa chu. Chini kwa chini, chu kwa chu. Tumewa bamba, tumewa kwa chu. Leo ni leo, musema kesho ni muongo. Leo ni leo, musema kesho ni
muongo. She's so amazing. I cook Africa will die for
crazy.
She wind her waist. Don't talk out behind for
days.
She's so amazing. I cook Africa will die for crazy. She wind her waist. Don't talk out behind for days.
You know you gotta. 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 You know you gotta, you know you gotta.
We jamming, Brokoto, style na piga yangi yototo. Dani, msokoto, imeka uga kama kokoto.
The way you keep on at your baby, naona kakisonga all night. La banka vina wenga pampala, you carry all the things that me like.
The way you tip on your toe, baby. Now I'm gonna get down by all night. Love and cabin, I wake up, papala, papala.
She's so amazing. I cook a figure with her, it's okay.
She
went her way. Don't talk and be high for
me.
She's so amazing. I cook a figure with her, it's okay. She went her way. Don't talk and be high for me.
Tunapakana hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kanimblena inabidia weke lawama. Toka tekeche kimbanga basi ulala. Toto yako yeke fitinda ikulala. Underwater na kwamiya shaitangaza. Na kwamiya shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyana na. Iko ready imestedi nani.
Banana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Exine.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 kune ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 kune ma. Kune, 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 kune. Wala kipimo, usinipimie mama. Wakati jasho bado sijamwaga, sijachoka. Ndio naanza sasa. Utamwama hapa ndio naleta mama.
Wewe mimi nina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tu wawili. Ama nikisi tuka nandi naye ali. Basi tufanye vurugu baby.
Usiwe na shaka. Kama ngonga tata ngata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine hata kwa majuju.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, sakata Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 kune ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 kune ma. Nikune, kune, kune, kune.
Rainbow ni makeup.
makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Exine.
Siri yangu when I wake up. I bake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup.
Sit, sit. Siti yeduri will brother. Sit, sit. Siti kigode na mafadela. Di, nikona kiss for the city. King ping, sit thy city. Daikun, paka kariobangi. Papa juu agoro na majiri. Nina madem, uleta kushuru. Madema poko uzia uuru. Madema pedi, buruburu. Madema safra kutoka udhiru.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
It's a world pandemic. It's a world pandemic. Kamishika hadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic. Social distance cha sambale. Kama kuwasha sanitize nade. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani. Kisha washe nade. I need a sanitize. Make a sanitize. Na 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 na. Na 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 na. I need a sanitizer.
Get it real. Get it
real. Need a sanitizer.
Corona battery.
No, 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 no.
Corona battery.
No, 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 no.
Ya kijani round ingine saya kuku. Kabla jafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizina dikipofu tabidi ya meyona. Nikona swali ngulize daktari Rona. Corona ushikaga watu wanachoma. Yo, nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawana. Chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe sintapatana. Usiku siku manduko kona marungu. Marungu rungu kipigwe na bakinduru.
Nadanga sanitizer.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Make a sanitizer.
Corona battery.
Na 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 na.
Corona battery.
Na 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 na.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Make a sanitizer.
Corona battery.
Na 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 na.
Niga kuti anwadomo basi toka geto uneza cheese nikupeleke arikile. Shiki shiki de out of 10 kula 10 wenye chuki na weme jozedia town jawape. Hapa mjazi ni one customer. Pana fwada mtupa kamekosa piga. Yanki tupa one two ashajipa. Yani ya mana galis yu bombastika. Shai lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu. Shai lamba lulu lamba lulu lamba lulu. Lamba, lo shai lamba, lo lamba, lo lamba, lo lamba, lo lamba, lo
Mungo miyaro wawo Leo ni ile siku ya kukula bata Kula bata Tembea kama bata ringa kama paka Chii Kama paka Ulizaliwa leo meongeza lada Meongeza lada Kata yako keki kula kisha pakwa Kisha pakwa yeah Today you better feel nice We celebrate in your party From sunrise to the sunrise yeah, It's a party after party Kilo, kilo, kilo Pinyachi kwa kilo, kilo, kilo Zawadi kwa kilo, kilo, kilo Yeah. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
If I had your number, I'd be forever texting you. Even cucumber would be the language that we use. Could be no other, no. Come on now, MCO, I hope you understand. You're the best that I have. If I had your number, I'd be forever calling you. I hope you answer, girl. We speak the lure when we through. Me a go to bed to then delay. I go to bed to then delay. And if love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. Akanipa mawaidha Etu napenda maua Ezi nipige bamba Na marashi ya kishua Kisha tuende dina Nikupigie kagita And if love had a faith It would be yours If love had a faith It would be yours If love had a faith It would be yours If love had a faith
Just
DJ Hexi.
Najua aji request ni kila mara. I see them tani kwa barabara. Nikisema niko sawa abila ya. Yama uwa wana kutumia ata nikiwa na we. Hawa ni watu hawana haya. Vile wana kufuata si wangefuata mesaya. Wako jipendeza ni wengi. Watu wakununua na kuwacha chenji. Hawa ni watu wangependa uwe deni eh. Baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Been there, I've done it, I've seen the results. Yeah. Nothing that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Roho safi, roho juu. Hadi zifike chini rasta. That's how long I'll be with you. Inje kuna mahatas. These are spirits, believe me. Don't let them fill your cup. Don't let them get you drunk, drunk. Waku jipendeza ni wengi. Watu wakununua na kuwacha chenji. Hawa ni watu wangependa uwe deni hey. Baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Be there, I've done it, I've seen the results. Now that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever.
Friday night, ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight, no time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause now ni kutesa.
Upoko pole ni mekuta gafla. Kibile weu kuo meni bamba.
Femi wanku ya kongu weni mso. Kwanza gundo lituwa shakile kwa selikiso hey.
Na kupenda manze weu kuwa humble.
Asante.
Legend wangu we ni icon.
Stories a icon. Kwanza weka mbali. Femi wanku kwa ni mekuta mani. Instagram nikicheki zo mapacha
Okoko na kitambu tawezana.
Tawezana.
Nikikupea utawezana.
Tawezana. Mwaze Femi wa nikikupata. Nita kupenda kabile napenda tambla
Okoko na kitambu tawezana.
Tawezana.
Nikikupea utawezana.
Tawezana. Mwaze Femi wa nikikupata. Nita kupenda kabile napenda tambla.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Uchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa.
Internationally connected and locally accepted. This is DJ Hexy in the mix. In the mix. In the mix.
Yeah, yeah.
kasi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt, young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odi dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele.
Bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia apa ndio don. Do simpati kufon, nasikia ako salon. Tulomi do the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes cha, tuweki sukari. Plan size, imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji do mtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha kufu.
Kufu leo ni kutesa. Tesa. Form ni natesa 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 natesa. Chesa. Kufu leo ni
life around me. I know you love me and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put that ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Mr. Prevent, when I'm loving you around thing. Jaja na kita kikingi simga. Yeah, just know that it's nothing. But I am a peasant, a trusting woman. Woman, woman. She be my woman, 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 woman.
Tesla on the beat.
Ring, ring, ding, ding, ring the alarm. I know I'm late, but I'm still coming. Sing. Sing along my name, baby, yeah. True love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your own thing. Njanja na kita, kicking is him down. God, just know that it's nothing. That I am a peasant, a trusting woman. Woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman. She be my woman, 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 woman. She be my woman, 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 woman. She be my woman.
Internationally connected and locally accepted. This is DJ Hexene in the mix. In the mix.
wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivu, tavuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know.
You know.
Kingfisha pantirimu. Aye. Manze ni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vile.
Mshuni, kuja uyu mkenasi.
Mata kinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But I'm not for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe.
Ningekuwa chogo ningelisha rungu bubu. Ngedhani kuna ngori akipiga yake nduru. Jugu, kuku, manga na kinduku. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu. Chume lale ndani ice kizie kwa mbavu. Tomboda tomboda ajimwagie madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama. Chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa.
Modo mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina ban. Modo mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina ban.
Pigo kumbi na sponyo wa oyole. Shika chuki ziki shika unitole. Na kumuti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Anahaga bigi sura ni akode. Pigo kishuti niko daru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adibudo moge njoti. Mabrika mchezo ya watoto na mungori. Mapatika zote zimejezo na mangori. Mabigiji zote zimekulwa na madogi. Kijiji yote ishambuliwe na kimbori.
Mode mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina van. Mode mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man.
Koni, nifike koi nange sokoni. Dudha ni bigi buda kichwa sioni. Chapa hiyo kitu hadi atoe maoni. Kama beshe zake venye uli disha jikoni kabla. Sapa ifike kabla vela ishike sunajua. Mini dume napenda vitu za kike na unazo. Wanza venye nipo ina pip mlegezo. Nikubomowe ni kujenge kamjengo. Na venye niwe shedi mujulus nina lengo. Na vixiko hapa nili kujana kingo. Siyezi chapa dai kuna majemi gingo. Nimejeza ngeus album status ni single.
Modo mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina van. Modo mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina van.
Modo man nimeka mna kiplani. Edu man saka bezi tukabani. Maitha tujikata ndo wa wang. Siwa gote juma njuti utapakwa. Kana kani kora, kona kona kora. Na kokora kona kana kani kora kora. Kana kani kora, kona kona kora. Na kokora kona kana kani kona kora. Msidika shika bole mokorino hao. Iti na gonga na sisiki uchungu hao. Sitika wada baki ya inyuru nao. Ingome itashika dichezo inoro nao.
Modo mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina van. Modo mana kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na
pinga ina van. Niki petro itisha pita pan.
Tukaisunda kwa mugoka dunda. Tukateza tuna distance dunda.
tukacheza tunadi teutoboa kamevuta korone umochoa kamedunga polo budangoa pota toka ndongo kumdondoa takudunga jongo
ukata makale naongeza na bale kandina maganje juniko quarantine kwara quarantine kwara
Koye kutaka na sasa nko hapa naomba namba sina tabia kaza kamba za gwanda ulishani ganga tugeuzane baba na mama
miukata makale naongeza na bale kanina maganje juu niko quarantine kwara quarantine kwara
Nakupikianga fea na tumanga lafu magizani jua na kumanga mfupa wakiwanga kike amepepanga si kidimanga wezi kipanganga nakupikianga fea na tumanga lafu magizani jua na kumanga mfupa wakiwanga kike amepepanga si kidimanga wezi kipanganga baro ikiwaka bandi sedi gaga vom kujipanga ntike kwa dimanga mapenzi ni laya wa area ni malaya mapenzi ni laya wa area ni malaya
Makale naongeza na bale kanina maganje juu niko quarantine kwara quarantine kwara
quarantine
ambapo anapenda ngama deni kanku kata na katanga maheni heni staga ni kimedu medu staga ni kimedu medu
Internationally connected and locally accepted. This is DJ Hexene in the mix. In the mix. In the mix.
Ambapo anapenda ngama deni kanku kata na katanga maheni heni staga ni kimedu medu staga ni kimedu medu miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedu medu staga ni kimedu medu adi staga ni kimedu jamaji umededi ama tume blacki na umenoki wendi ama pia na beki saa ngoja nianze kata keki na menka kabambe jujo hauna class minko na mane nipate kwa ba cheki ni fane umevaa kama fiat fiatu madare badae ni fan
iki ni nasikia kukata keki nasikia kukata bado he ni pime pedi round moja anise kipiri we mrazi pigwa ting ting leni diva na nakatika na chupi ringi kiroma weki chumbi zikishika mina washanga kihudi ringi kiroma weki chumbi
ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga ni kimedu medu staga ni kimedu medu miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedu medu staga ni kimedu medu
benda mina penda vile best tukweka nipe tingri tukilipwe tena na kipaipu tutachafua tena kenya na paipu doni pewa kao unatoka kari yako medi seti tuende form jeni madanse ndo atimta indo best to sing along
ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga ni kimedu medu staga ni kimedu medu miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedu medu
Na
tokyo na meiva Iza jumenifisi Bado sija shiba Hari poko minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Una tokyo na meiva Iza jumenifisi Bado sija shiba Hari poko minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Kanipablo na madawa na kustoko na nguzu kikula dako kitubako tulimpanda bako kamu
kuwa kamua mina pendo kianua Maduri mauta umesunda kake guta Panua kayanda kadokonda kapanda Kitanda na wanda venye junda kakanda Hamdudu life imeshika zimekwata
Una chocho na meiva Iza jumini fisi bado sija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kanidiva likwa Una chocho na meiva Iza jumini fisi bado sija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Makonda mfota mbaka mangware Anipe vitu nizichape mbaka siandare Bile hip na madeba na mapungire Ndazi kiss ndazi chonda zipandire Pandire yani dandire Shika ganjiba na msupa nipe lungula Nalia duka nalia gari tu ni lungula Kwa kanisa wako kiria sona chunguza
Una chocho na meiva Iza jumiri fisi bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kani diva lipa Una chocho na meiva Iza jumiri fisi Bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kani diva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Akapati ya keroma ni meseti kukumanga Bado mikunyamba sana bado mikunusa Na mwagi ya diva njoti anameananga Mikunusa bado nusa bado mikunyamba Neno yako tight kama katoto kachanga Juwe ninganya na kupanda kama ganga na kupanda madimanga na bagu Wanga manyanda ufisi sezi fiche na nyana kwa matanga
Una chocho na meiva Iza jumiri fisi bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Una chocho na meiva Iza jumiri fisi bado zija shiba Haripoko minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lipa lima
Pandemic, pandemic Pedi wangu anaslenge hadi Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa, mitukaribisha na mboka Mapantre wanaona ngombe kuku Madembi ringanya na kadudu Naitrana saize wezi toka pudhu Mturo kwa ngatamu, itati usiku Na materorist, anawata kubom Pasta nganga, anawata kukon Jibanchigi, Kenya ni talon Alejandro, Vande Mwapon
Pandemic, koroka imeisha pandemic Demu wako handsome pandemic Huna chaja Samsung pandemic Pa, pa, pandemic Oh, pandemic Pa, pa, pandemic Oh, pandemic Tako juju ka breaks za Honda Tako black black ka shits za Honda Na tuko mavela ka chogi wa mocha Waganga si wagenge ni nambogi ya macha Tako juju ka jack ya tractor Kunyifanyi wet ka sweat ya jam down Kana penda mao na mset protractor Manzika ni chep na mchwep na count Ala kazim, ala kazam Abrakadabra zing za lazu Nilkwa wazim, pedi wa sadam Maka kabrasa kanita bazu Oh, pandemic Koroka imeisha pandemic Demu wako handsome pandemic Huna chaja Samsung pandemic Pa, pa, pandemic Oh, pandemic Pa, pa, pandemic Oh, pandemic
Guy, kusha kwa ngori guy Kusha nuka mtani guy Watoto wapatikani guy Saini mwadhani guy Guy, 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 guy Jui mara ni watch porno Kivuta ma bom bom Kisha ni bom chinku
Tobo es to boy Tobo Tobo es to boy Tobo
Kutu minare Nani kunare
Pandemic Ina wawu
Kaimeisha pandemic
Ina wawu Mwako
hansa pandemic Kuna chaja samsa pandemic
Ina wawu
Pandemic
Ina wawu
Pandemic
Ina wawu
Pandemic
Kuna vyo penda na Macho ya na wako kwa kituona minawe Roho za wakereketa inavyo penda na nawe Wanasubiri pendo kufunjika watasubiri sana we Kitambo mizizi nimesha kita nimeridhika nawe Usijali wakikuita kimada
Mama we wapoteze
Bezi la kori sasi umenimada
Kisha kufa kwa kove
Wina uma uma Ina wauma uma Uma ina wauma uma Uma tunavyo penda na mina we Ina wauma uma Uma
uma, ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma acha roho zao ziwaume,
ina wa uma.
Penzi letu la kibabi wivu wanatuonea,
ina wa uma.
Wanalewa makonyagi si tunapiga belea,
ina wa uma.
Chuma changu cha doshi vyao vikaragosi,
ina wa uma. Ina wa uma.
Tuache watatizike situfate yetu tuwachore. Kwenye pesi tumakinike tusiwaruhusu wasogele.
Insta tukiposti vipicha picha na vi emoji vya makopa kopa. Ringisha mama deka deka Marexi waona kidoda doda.
Ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma tunavyo penda na minawe. Ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma acha roho zao ziwaume,
ina wa uma.
Penzi letu la kibabi wivu wanatuonea,
ina wa uma.
Wanalewa makonyagi si tunapiga belea,
ina wa uma.
Chuma changu cha doshi vyao vikaragosi,
ina wa uma.
Ina wa uma. Ina uma uma, uma ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma tunavyopenda na minawe. Ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma ina wa uma uma, uma acha roho zao ziwaume.
Ukisaka mitumba, nenda rumba ya toy. Kuna rumba ya kibichi, utajua ujui. Kuna rumba for all niggas, ila rumba Japani,
rumba. Kuna rumba ya state house, iko chini ya maji, okay. Kuna rumba ya bunge, hey, hey, yeah, ya majambazi. Ukileta ujinga, we, utalala ndani. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba Japani, yo rumba.
Hapa ni wapi,
ni wapi.
Shisha na shasha mani,
oh no,
mapucho
no.
Pocho na vinywaji mbali mbali. Wengine wanatapika wakizirai,
yeah.
Hapa ni wapi,
so
wanatunyonga mapicha ni paparazi,
oh no.
Tumezungukwa na ware mogeti kali, tunazitoka na style za kizamani.
Nane, shake your waist. Rumba ni nyepesi, isikuwe kesi. Kuna rumba for all my niggas, ila rumba Japani.
Kuna rumba karura, ya kupanda miti. Ukiwa kwenange, hakuna ngari city, yeah. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. To all of my hoes and all of my niggas, rumba Japani, no rumba.
Hapani wapi, tumezungukwa na mama. Kama chwani, kuna mapegi, mapoko, pia mapiji. Na wanaseti michele kwenye vinyaji. Hapa ni wapi, kuna visanga vioja mahakamani. Wapenzi wapiga na mate ya darani. Wengine wanateka na nyuma ya taxi.
Mano majo turua, tokida bilombuda. Ririyo manyata, ya uiru wako wakala. Tonyiwa undiso wapunja. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba Japani, yo rumba.